Maguía. Maguía.
Koma kwempilweni yami buyidlalela indima noma ngabe sewangishiya angeke ngikhohlwe la siphuma khona khona noma ngabe impilo inzima ngiyohlala ngikhumbula noma ngabe impilo inzima ngiyohlala ngikhumbula
wangithatha la wangibeka la wangibonisa le wangibonisa nale ya wangishiya ngedwa mina mara ngeze ngakukhohlwa la ukhona uthando lwami lwakho namanje kisiyo yami yakho wena noma ngabe kuyaphetha angeze ngakukhohlwa wena
ubukho bakho empilweni yami buyidlalela indima noma ngabe sewangishiya angeke ngikhohlwe la siphuma khona khona noma ngabe impilo inzima ngiyohlala ngikhumbula noma ngabe impilo inzima ngiyohlala ngikhumbula
akalififili dintwa mathate ngalefatshe wena unoli lesedi laka bale barekile bale tswelo pele kamino ula re ke ska fela matla ule thata bakwala ufitla ubula lane nyolo setsa tsela unontsa maisa na uvaile uile ena ke o tata isa mara tswara one thing I won't forget you
ubukho bakho empilweni yami buyidlalela indima noma ngabe sewangishiya angeke ngikhohlwe la siphuma khona khona noma ngabe impilo inzima ngiyohlala ngikhumbula noma ngabe impilo inzima ngiyohlala ngikhumbula na 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 ubukho bakho empilweni yami buyidlalela indima noma ngabe sewangishiya angeke ngikhohlwe la siphuma khona khona noma